bangavu kotwa mina namamatheka ngifana ngalendlela umthanda ngalo abantu la basihleka singena ndaba uthando lwethu lunamandla 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 uthando lwethu